furahi, ulio tamani amekufika. Nasema ni siku yako, siku ya harusi yako. Lengeza mashavu furahie. Naomba waite, wazazi waite, ndugu na dada waite, waone nikikuoa. Marafiki waite, maadui waite, hao wote waite, waite. Walisema utapotea, umasikini utapotea, lakini Mungu amenijalia, vyovyote ninavyotakupatia. Walisema utapotea, umasikini utapotea, lakini Mungu amenijalia, vyovyote ninavyotakupatia. Kata keki, kata, kata keki, baby, kata. Kata keki, kata, kata keki, baby, kata. Wape keki wale, wape keki, baby, wale. Wape keki wale, wape keki, baby, wale. Nilikuomba mama, wakati wa magumu kavumilia, hukukata tamaa. Nakuahidi mama, chochote nataka nitakupatia, popote nataka tutatembea. Visiwa vya Zanzibar, Dubai, Qatar tutatembea, tukule na mapishori, tukomeshe wambea wanaongea. Visiwa vya Zanzibar, Dubai, Qatar tutatembea, tukule na mapishori, tukomeshe wambea wanaongea, wanaongea. Kata keki, kata, kata keki, baby, kata. Kata keki, kata, kata keki, baby, kata. Wape keki wale, wape keki, baby, wale. Wape keki wale, wape keki, baby, wale. Kata keki, kata, kata keki, baby, kata. Kata keki, kata, kata keki, baby, kata. Wape keki wale, wape keki, baby, wale. Wape keki wale, wape keki, baby, wale.
DJ Gilo Beats.
Kata keki, kata, kata keki, baby, kata. Kata keki, kata, kata keki, baby, kata. Wape keki wale, wape keki, baby, wale. Wape keki wale, wape keki, baby, wale.